Mumbo News, son of a daddy.
Kutema, inewe kutema, kutema, inewe, kutema iwe, banabeka munyake, kutema iwe, inewe, kutema iwe, banabeka munyake, kutema iwe. When I see you, ndimazefila, ndilinkangenge, kapunikema, nikatolenge, akakandombe, imwe wonani, nyenyezi yane, ikubala, muhanyamise, ilije nyengo, yakuzimwila. Ineiwe, kutemwa iwe, banabeka munyake, kutemwa iwe. Ineiwe, kutemwa iwe, banabeka munyake, kutemwa iwe. Baswa ngutemwa, palike munyake, wakujomba iwe, iwe kangenge. Mutema wane, wazomela, wani malangu ngono, nikutolenge, tiye kwa kwitu, baka kukone, ndiwe kantombe, kakutowa iwe. Ine iwe, kutemwa iwe, banabeka munyake, kutemwa iwe. Ineiwe, kutemwa iwe, banabeka munyake, kutemwa iwe. Kandombe kane, kukatemwa, palije munyake, wakujumba iwe. Ineiwe, kutemwa iwe, banabeka munyake, kutemwa iwe. Ineiwe, kutemwa iwe, banabeka munyake, kutemwa iwe.